Naftee dong he, wage daing kay mahatnak. Bawi li mo urke dong ho. Usumaga si dahir kay amang. Ha! Naftee dong he, wage daing kay mahatnak. Awi liba falateda feyle usso kiweli faidoda badangle ebetka I ebetka ba ang helmantoy nafte dongay wake lay dembial ka dong king efi o busial ka dong na kofi awoy usso lay adhege elk showlega motke kobat badige o tajke delse inaristis wimble Madaga, King Abog. Naftay dong ay, usalay na kodirji, noral fayle. Saas heje, tabarta barbar ni maada na gorgor kahang, ang ospo na isiye. We singwal pa na, wagay da inke eh, may fuliye falatedis subong. Usina may inhiboy at nimadis dat katlong o dulmiga lakaladaga maaw. A usuwaliba may korsodis ang mudiay nabamuso. A uliba falatedis layab kalahayin o usu umutere bani Israel ng weli na. Iye iyo ang mati. Wag ay daing ke eh. May wa ebehay kanahariste inim aada badang. Diada da ehle. O guhadisna angak sadaw. O jelse lillahi nimmada lehna maabangka maadana. Usina we singwalba manni yomaw. O ebet seyna gafkeng manno gudaw. Sida ganaha dambiyalkeng dong mudunyin. Osso maaba manning ikabaw. Sida ikabta haka eh. O unna gafkeng hejey in mutoysini. Osso saas ato na manno argududaw. May welay sida samadda korat nulko unku deer tahang. Saas ato wa jelantis lillahi nimadu wiin leh. Datka osso ku obsadayang hejo ed unku badanta. Sida jeheda bariyad inti jeheda orsiyad. In shishal erin hato, ya usu, saas hato na inti unna idem bialken shalmere. Ya wilibening efye. Sida awko, awladis inna harisle, injeli hato. Ya waage da inke ehme saas hato, me injeli, anen dat shaylil dahi inge, o usina ko obsadayan. May welay usu may sab. Fayla ngorde umsteng isidha unna intabar doranna. Awilibu usmey ogya ini unna asalken roba arraada eh lay lena umi. Illaus, bani aadinka na gayaalka umrishe adunko korshedong may lato iyina ez duuretka hang. Sidha ez duuretka. Fioradis demin koyer lehang nuraw. Illeis madi dabel kalul wadat. Bani aaddan ka baalis aadona. Ye usina siddak dek leh in moode. Olam koona dang mukulaha daw amushudis. Illeis jelanta lillahi nimaadha wing leh. O wagey da inke eh. Ya hanen usuk obsadayan ebetken I ebetken bu inti da inni le jaras. Qawi liba feyla hantis wingna mayt dere dont. Inti yawladin I wiliba inti yawladiyo nomba. Atkaas hato silillahi nimille ya ahdishe inkataga mayan. O ammarredis na sidduk leh yeen dorayan. Wagey da inke ehmey sikkakang integey arshidey samedek yala. Sallanoodis meyle amka kurreyt katala na yawal walba oo koonkun kajaramba angtali yas. Isang haaning malaygeydis ehna haaning uwaddu winle oo kalmaddis lugun sadayangna oo weliba amarradiis dhowraayana waa geeddaa inka ah aan mahadnaga. Issimxaanin malaa'igada oo ciidamadiis ah in weliba xaanin waa sin walba fadowsha in adeegaasanna waa geeddaa inka ah aan mahadnaga. Issimxaanin uun shay ah oo saldhannoodiis dhatiya ka nool dhowgna waa geeddaa inka ah aan mahadnaga. Naftee dhongey waa geeddaa inka ah mahadnaga.